supposed to be far when no one be past star we look up a high fly me nonga we pants and I promise uzoba fine then uqala ushine isibane sikhalisa ukhanya uqave kungathi pam ngakulenga udumba inhloko behave kanje oh kusigcine nje kahle they prosper kabantu abanje ungavumi oko walu kwazi uthi kahle iqondi into eze kahle umgomo kosisa bahle bazokunika iform enkulu uvuye halalo ivula ufunda ungonwabo ijulu suku ungasign uqina ungavela uqhume xa bethi wow thulu bajonge kahle ubuze ubangaba what xa besiditsho mubuze bakwazelaphi sebekunika noba intono ibuze ivelaphi vula amehlo ubona ingomso lakho namhlanje it's only God akekho omnye umntu onokuphatha kanje kanje
vula ubungena ujonge rithe uthonge breathe xa besithi kuwe inathatha ubonge please banesithembiso bazakucenga usofa uhlala ubekilisi unganxamela izinto
If we get they believe you weak then beza kuwe sweet velo sisabe weak bakuthembise ngezulu ngaphansi ngomhlaba ugule ube namahlaba vuyo lover abe khlaba process kwase siba quick cash and promises chin adam ncomisise siya skele mina ufile bamthembise new friends all of this and that ass must be shaken in return thina sifake cash And then xa behluthi you be on your own good ubufuna ntoni move now umele ntoni think before bujulu yes qala ubuze how when and ubuze why then uthi ubeve kakuhle beka ilife yakho before then ubeka imali so that uzungakhali oxa ngabonakali and remember to say no xa ingaqondakali ujonge emva bangakhali oh mr senza imali mali
vula ubungena ujonge rithe uthonge breathe xa besithi kuwe inathatha Ubonge please Jonga Banese tembiso baswa kutenga usofa Jonga Uhlala ubekilisi unganxamela izinto Jonga
Melissa, John.